curajeze kandi ntuduratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi ntuduratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo naje twatanze ntidukunze turame abataragize ayo mahirwe abo si kubwabo kuko ntawanga kuramuka naje twatanze ntidukunze turame abataragize ayo mahirwe abo si kubwabo kwe turenzeho twidagadure twegwerukira ijuru ubuzima kwe turenzeho twidagadure twegwerukira ijuru ubuzima
Yeah.